Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Olibulisayo ngumayikhoke, umsakazi we-Studio 7. Ngiyalinxusa lonke ukuthi lithumezele ama-voice note ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-619-2077. Inombolo njalo 001-202-619-2077. Ukuze imbono yenu izwakale emsakazweni we-Studio 7. Bakwethu, lingakhuthwa yileli thuba elihle kangaka. Walala, wasala.